Limon hediyankobe teddube taskaram jenayabo dande fulbe imorde Washington komi woni cerno mo dumba ko ene wonje der silmaaji chapanta tiaroji di hande ede mari tobbere wotere de halten dumum de yontere do dande fulbe no anniyi yewtude fi hala pular wono gandirdon fulbe no duudi e der Afrika kono hala fulfulde ka no mari noneji sertudi seeda en yewtidan e daraniibe toppitagol fulfulde e wonube e kadi wadube witto e dow fulbe wono docteur Aboubacar Diallo windudo deftere From Babylon to Fouta Diallo
piji joni no wadi ko hala men on serti se andare gila Mauritani ha Cameroon ma Sudan beden jogi fulbe
caggal dum en jahan Mali e Burkina Faso ton ko sa isungoji e der mojobe fulbe nultondirabe amen Bamako e Wagadougou yewtan en no dum feiri buri million naaji chapannay himbe no hala fulfulde e der Afrika ben non no sakiti e der Afrika hello hirnange ha hakkundere Afrika kono non fulbe no hala fulfulde sertunde gila hello nabi hello pular futatoro ano serti seda e fulfulde de adamawa nden de futatoro no serti e den haltende Niger non dande fulbe no anni etade andude ko woni sabu dum e holno dum satirte feppine ngam halde fi dum mido wondi e Mahmad Saidu Balde onko suka gambinajo jodi do leydi Japon darani do tambitagol adaji epine fulbe fa e hewugol hala fulfulde amotawa e de mojobere jabire initiative dingiral suka be fulbe iurube e leydi sertude Saidu Balde mi yettima.
Yo a jarama mi salmini mo mi salmini kadi kala kettoro VOA fulfulde.
Ide wondi kadi e docteur Aboubacar Diallo onko iwdi Guinée e Sara Lonko kanko wallifi From Babylon to Fouta Diallo gila Babylon nabi Fouta Diallo deftere yewtunde fi tarika fulbe. Docteur Diallo mi yettima.
Mi yettima mi salmini wonbe en hedade do fo VOA aray nyiibe njarama.
Kodo men tatabon ko Aboubacar Hassan Manga jibinande Gombe lesdi Nigeria feundo do hida jodi Glasgow Scotland mi yettima Aboubacar.
Mi yetti tatabala le.
An hida darani eltugol chukaloi hala fulfulde ada yidi andugol fi jande dende haiti tawinon ko fi karalle kese ma wi en technologie ji janguda ayawtan en kudema ko fewti firuki defte ha e mbodoji ko mojinta ka mejaje rendo on jarama jabde tawede e o taskaram Mamat Saidu Balde mi fewta ema e landal am aranal yewti en seda fi noneji hala fulfulde e andal ma holko woni sabu din noneji sertude
yo awa jarama ngado lamdal ma tonko mi to mi pularo wala fulfulde mbawi de certi kuno kadi ko certi ko kadi anano bete hewri biyam bo mi wiide ko addi ga certi ngal wala mi addi certi pular medo no ko mine mi jo am gandaram ko woni ko kulde himbe be kodangal sawon dandari enen fof enen kodi e dulaje ni kodi tewdi be to bida ko Afrika funnangi be hirnangi be dewa e gorga e ben non himbe be fof eden joddi he himbeje hewbe en joddi ma e babaran kobe ko sappe wala wobbe ko tuba kobe franze ko wayna se joddi ma himbe ti ko itan ko himbeje ko ma yettondira lubondira halaji e innon addi ha takiya ko buri hewde halaji meden be certi kono non hen fof so dartima tigi tigi si watti hakkille muɗum yimɓe ko jewtata ko a yetta pular o ko serti ko hen ko seeɗa.
Docteur Aboubacar Diallo, yewti en seeɗa eko yiituɗa e nder wittoma e wallifagol deftere From Babylon to Fouta Diallo, holko woni taskare ma e sertude fulfulde?
Eyyi, ko noon woniri e nder fewdo mi hayloto fi darugol ɗum tarika pullo piiji jowi no waɗi ko haala men on sirti. Goo ko no sakitorɗen noon si a ndaari gila Mauritanie haa Cameroun ma Sudan eɗen jogii fulɓe. E mo kala ka jooɗii ɗon ɗen ɓe ƴetta e haala seeɗa e ndir leydi ɗon ɗen. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko naamu on, no on tigi haylorta noon hara e naamuuji ɗin no sansorde noon ɗen. Wona so a yaari Sénégal, naamu maɓɓe ngon e naamu so a ardi hella Fouta Diallo Guinée on hara eno seedi. Toɓɓere tataɓere nden ko colonisation, portooɓe ɓen ko dolni en kon, kamɓe kadi ɓe accuno keeri keeri ɓayɗin keeri keeri waɗaama ɓe tumbindiri yimɓe ɓe tawata wonde manna e hara e haalaaji maɓɓe ɗin no seedi kono ko maa ɓe yiitindina haalaaji maɓɓe ɗin fiyo ɓe faamondir. Toɓɓere nayaɓere nden ko Mamma Saidou yewti kon ɗo ɗen koko foppondirɗen kon e leƴƴigoo wona bambarankooɓe maa hawsankooɓe maa wolof ɓe en foppondiri e ɓen ɗon kadi hiɗen waawi luɓaade e haalaaji maɓɓe seeɗa wattiden e pular ngal. Toɓɓere jowaɓere nden noon ngoy ko nden ɗon noon ɓuri e dolnude ko hiɗen jogii fulɓe ngaynaakooɓe ɓen e fulɓe hoɗuɓe ɓen. Ngaynaakooɓe ɓen ɓen ɗon ko haylotooɓe, ko ɓen ɗon ɓuri marde pular ngal enen hoɗuɓe ɓen en waawataa yewtude. Ɓay kamɓe ɓe ɗuuɗaa foppondirde e janamɓe haray ko kamɓe tun wondi e hakkunde maɓɓe ton nden. Kono enen hoɗuɓe ɓen eɗen hoɗiri e leƴƴi boye ɗen waawi luɓaade haalaaji maɓɓe.
Jooni mi fewta e ma Aboubacar Hassan, mi faamii e ndeer yewtere an min e Najeriya naaɓe, hay Najeriya ton fulfulde no serta gila diiwal naɓi diiwal. Ene hara ɗum no tawa eko pooɗuma yiɗugol gannde ɗemɗe?
E so fotti e fulɓe Nigeria a tawa e woodi fulfulde Adamawa, woodi fulfulde ɗeƴƴineta fulfulde Nigeria, fulfulde caka. Eyi, ko ardi yam mi ɗon leddi Scotland mintare iyaalu am an wiɗi mi ekkitina ɗiɗɓe am fulfulde en ɓe ɗon ekkito ingilisaare ɗo wiɗo ekkitina fulfulde. So mi fokki e fulɓe Adamawa ɗo o ɓe ɗon mbolwa mi goɗɗum mi heɓtata ko ɓe mbolwata, goɗɗum mi heɓte ko ɓe mbolwata. To ɗon fotti mi teftuki haalaaji defte fulfulde mi ndaara ko ɗum winndi e fulfulde ko mi ekkitina e bacciyan ɓe ekkito fulfulde an ɗon fotti mi teftuki defte fulfulde mi jannga e mi jamiɗamina.
A jaarama Hassan, on jaarama on fof moon. Ko adi en jokkaade nde yewtere mi faalete yen heɗo nde jantore nde neldi men Sherif Diallo, on ko nultodiraaɗo VOA fulfulde Kolda ka worgo Sénégal, ko jantore fi gorko gooto daraniiɗo jannde pular. Amo jokki ɗum heɓii duuɓi heewuɗi, amo udditi duɗe keɗoɗen.
Duɗal suudu Baaba he Kolda e no tawa he yeeru poolngu jewte ɗe he limoore duɗe pularɗe. Mamadou Balde giɗo leñol ardiiɗo duɗal suudu Baaba he wuro ngo Kolda.
Kaɗo duɗal suudu Baaba wiyeete, ngam gonndumi heen ko musidɓe meeɗen yarlitaniiɓe ɗiganaade pulaagu yo ɗemngal ngal janngine e kala nokku. En jooɗii ko France e Italie e Espagne. Musidɓe men on ɓe ɗon ɓe mbaɗa juuɗe mumen, min mbaɗi ga duɗe ngal duɗal suudu Baaba ko hen tawa, e duɗal giddu ndamba booke ko hen tawa, e duɗal Sinthia Souleymane biyete ngal hono duɗe ɗee ɗi ɓurinii heewde kono, e duɗal Paatawaare ko hen tawa banta Kuntu, duɗe ɗee ɗi keewiɗo haa Saare Heɓa, e posi duɗe sappo e jeeɗi. Ɓeyɗo fof ɗo yimmi heen yono yiɗde janngude ɗemmal ngal ko min nganndu ko huunde waɗɗiide fotaade waɗeede. Ɓe ɗeɗen torii kala ɓiɗɗo neɗɗo ruɗɗo jannga ɗemngal mum, sabu si neɗɗo wonaa ɗemngal mum janngi alaa no mo waawi yahde.
Tukumbakara e keron leydi Senegal hakkunde mum e kolta ko kilometraji capanɗe jeeɗiɗi e nayi duɗal pular eno ɗon ñiɓa jangde pular nde ande jokka he pellital jangoɓe hedduɗe pular ɗe eno tolni he capanɗe jeeɗiɗi rewɓe artiɗo ngal duɗal noon eno wiye Yusuf Diallo.
Jande nde ko yettere Allah saabu gila armiɗo e joni ndu lewru watta lebbi joyi e minen ɗo jangina fate sengo ɗengal pular ɗum noon no yaadi kadi e nate e joccanɗi aade e yewitade e sengo kadi pandale yimɓeɓe ko fati e démocratie ha e lawol cafrugol caɗele ha e to sengo e jokkodiral ha e ɓeydodiral pour wawde jokkude enɗam e wawde tabintinde kadi peeje ko wawata ɗowde yimɓeɓe fandale mabɓe. Misal e hande si a daari e nder saare Kumbakara ɓe jogui yiyande koɓe yiyani saare mabɓe, kono yiyande nde noon iwata taw ko e yiyande neɗɗo e hoore mum. Neɗɗo kala tafat yiyande hoore mum pour wawde ƴettude yeru e nden yiyande nobo tafani hoore mum. On sumati ɓe yuɓɓidira e jiyanɗe mabɓe kamɓe fof yimɓe duɗal ngal.
Almuɓe jangoɓe hedduɗe polar ɗe Sali Kenye hakkunde mum e kolda ko kilométre aji capanɗe tati e tati. Ɓen almuɓe kolliri e sedantagal mumen ko fodde fulɓe ɓe janga ɗemgal mumen ngal sabi ko dalila mbaɗɗo fayda no fewi. Sherif Diallo, kolda VOA Fulfulde.
A jarama Sherif Diallo. Joni mi arta e ɓe joɗoduɗen ɗo fiinde yewtere. Mahamad Saidou Balde, an hiɗa tawa e nde mojobere jaabire initiative moɓidirde sukaɓe iwruɓe e leyɗe sertuɗe. Yewti en seeɗa fiinde mojobere, holko woni kuuɗe mon?
Yo jaabire initiative no kaaliruɗa ni ko woni minen sukaɓe fulɓe tawaɓe e leyɗe kewɗe ko minen darne ɗum. Minen noon komin kawritoɗo woni social media saka Facebook to min ɓuri awrude miɗen jewtirana toon. Ɗum ɗo ari heen min jii ɗe kulle pular meɗe ɗon no certifié ni, kono kadi si étage waɗama tan o wawat ɓurat hawridde. Min mbi kulle waɗgol wono standardisation e kadi nantidirgol ɗum. Ɗum noon fota waɗeyɗa suka e fulɓe kawrita ɓe ndarano ɗum wawa wonirde. Ko ɗum wonno woni darangol amen ngol. Ɗum noon e nder ɗum eɗen mbaɗa wono min mbaɗa host ono wiyete ko jaaɓere dialogue woni yewtere addugol yimɓe fulɓeje ganduɗa tanɓe gandal kulle pularo heɗengal ngal ganduɗa wonɓe leyɗeje certuɗe ɓen ɓe gara wattu fof lewru fof min keɓa hen yewtere wotere ɓe gara ɓe jewtana yimɓeɓe kulle pular e no pularo no certi he no mbawta addude kadi te kadi mbiɗen daroni kadi kulle finnugol yimɓeɓe wona daari hen yimɓeje men hewɓe ha joni woɓɓeɓe ɓe ladde walla woɓɓe mone dulaji ganduɗa ɓe tamani kayitaji ɓe gala kulle kayitaji jibinande ko way noon. Nder kadi noon mbiɗen darani kadi kulle waɗgol sengo jangde nde ganduɗa dulaji kewɗi a yehi toon fulɓeji ɓe tawata sukaɓe mumen rewɓe ɓe ɓe janggani. Eɗon yewti kadi ne kulle woni finat tawa meɗe noon ha joni a daari hen joni fulɓe sengo sukaɓe to hewɓe joni kulle finat tawa ɓe jiggitamo woɓɓe walla woɓɓe han jiggitani han ten kadi ne mbiɗen geto kulle ittugol finnugol yimɓeɓe koto kadi winnugol yimɓeɓe he finat tawa e.
Aboubacar Hassan, mi faami an kadi wonde aɗa mari eɓɓoje fewɗe an e bappa ma ɗon firta defte taali e tindi itta ɗum e engelere watta e fulfulde moƴƴina mbodoji fi paykoy kamejaje rendo yewti en fi ɗum seeɗa.
So emin puɗɗi e winde kiɗe ekkitinki batti amin fulfulde to ko tefumi fu ko keɓumi fu si min winda to mi noddi bappa ñam bappa nasiru min bolda se min binda e waali waali seɗɗa bako min ɓooya se min gii min binda taali ɗuɗɗi taali yimɓe dukku entare taali bature en esop entare taali green brothers to min mofti taali ɗin min gii no haani min binda ɗi entare defte ko woɓɓe ma naftoren. To eɗon bo bappa ñam on hanko mo waɗi wakkati mo heɓi mo maɓɓiti channel TikTok e YouTube ɗe waali waali seɗɗa fuu mo ɗon winda mo waɗa video mo waɗa explaining fulfulde giɗɗe ekkitaaki fuu tokkoomo.
Docteur Aboubacar Diallo, mi arta e ma caggal en heɗaade darande ɓe sukaaɓe ngam toppitagol haala pular. Mi landoma holko haani wonde e bi'ol ma darande joomiraaɓe gannde fulɓe e feppingol fulfulde nde. Ma wuren mbi en jannugol fulɓe haala maɓɓe sabu eɗen nganndi haala fof koko janngete.
Haray, a jaraama fi ngol ngallandal ɗon. Nden ko huunde nde mi yewteta bilanneeɓi iɗen haala si tawi ka woolete ma ɗum ka luttay e fewndo o saa'i ɗo ɗen iɗen duwa janngirde goɗɗum. So a yii pular ngal waawaali mutude Fuuta Diallo koko waawno ko mawɓe men ɓe janndiri en kaamilu on e pular ɓe ƴetti alkule arabe ɓe ɓen innugol baasiñiiƴe mimara alif lamu lamu hasakere waawɗen waɗude ɗum ɗon e pular jannguɗen pular ngal filuɗen kaamilu on. Hannde noon siɗen jogii gannde annasaara wana science wana géographie wana math e physics e joomiraaɓe gannde no duwa yiitindirgol yiitindira ndaara ko honno waawirta firtirde ɗee defte e ndeer e alkule pular. Ɗum ɗon noon alkule pular ɗen fayda hiɗen jogii ɗuuɗuɗe, woɓɓe no inna ko alkule arabu on, woɓɓe no inna ko alkule adlam, woɓɓe no inna ko alkule roman ɗuma fulfulde on. Ɗum ɗon ina waawi noddeede wana conférence fotta nokkugo wana Amadou Hampaté Ba en waɗirno 1965 Allah hilno ɓe yaafooɓe fotti Bamako ɓe adopti alkule ɗuma grik on. Ɗen waawi waɗde sifa ɗum ɗon kadi ndaaren ko honɗum e ɗee ɗoo alkule waawata en wallude, ko honɗum hoyi janngugol maa ɗum ko honɗum hoyi winndugol scientifically. Ɗi ɗum ɗon waɗi en fuɗɗii firtirde ɗee defte scientifically hara jooni on tigi jannga e géographie e pular, o jannga e math e pular, o jannga e physics e pular, daɓuri e tamɗinaade ɗum ɗoo ɓurtae tabintinde pulaako on. Wana no Chinese ɓe njanngirta noon e haala maɓɓe, Japanese ɓe ɓen janngira noon e haala maɓɓe, enen kadi en janngiino arabu e haala meeɗen mi yaali ella ko waɗata en waawata janngude science on e haala meeɗen.
Mahamad Saydou, aɗa mari ko ɓeyditaa ɗon seeɗa?
Yo, a jaraama. No docteur Diallo haalir ɗoo ni ko ɗum woni en ngetoɗo ñanngel ɗanngal meeɗen ngal e ñanngal ngal binndel ngal kadi ñannginel ngal kulle yimɓe ɓe ngannda ngal paama ngal ɓe mbaawa anndude ko no ɓe naftortoo ngal. Minen ɗo waɗti o jaaɓere ne siiti bom mbiɗen tamiɗoo goɗɗum ngannduɗaa waɗti o yaha bom woni min mbiyta ko ekkitol binndo fulfulde ɗo wona min mbanno hikka kadi mino mbaɗa noon ko lebbiji tati mi ngannduɗaa yimɓe ɓe ñanngintee kulle fulfulde. Waɗti omin tami yimɓeeji heewɓe ngannduɗaa tiwruɓe leydeji keewɗe mbaɗa online classes hunde ɓe ñannga fulfulde nde. ɓe ruttii kadi ne ko mbiyam yimɓe ɓee kadi ɓe ndaari heen heewɓe ɓe si ɓe njii pular ma certi see tan ɓe mbiya anen mbawta haaldude e fulfulde, ɓe ndaara ɗemngal gonngal ngal mbawta haaldude ma. Ko mbiyammi tan ko ɗemngal ngal certi seeɗa tattat haa mbiya anen mbawta haaldude e fulfulde gonno njehen to français walla english walla ɗemngal gonngal. Alaa so ndaari heen ko mbatto mbiyata toon njewti toon hay noon e pulaare si ko certi ko fof so ngaɗi bulaaji ngannduɗaa ooɗaa paamaani han ono mbaawi lamnod ittude ɗemngal gonngal natti noon heen lamdito ɗon kulle paamondiro ngannoo ɓeeɗaa ko hono ɓe mbiirata ɗum e ɓeyɗoo kadi ko hono ɓe mbiirata ɗum aya ɗum ɓurta wallude meeɗen kulle pular meeɗenoo yaha yeeso. So ndaari heen hay araboɓe kamɓe fof araboore nde wonaa wootere kono hay noon ɗum haɗaani ɓe waɗde arabo ɓe ñanngina mbo ko heewonɓe ngollirta mbaɗa guundeeji mumen fof kadi wonɗe ɓe njewtirta ɓe mbaɗa ko mbatta ko fof anngaleo kadi yo français o ndaari heen fof wonaa huunde wootere nde ta e certi seeɗa kono ko certi ko heewaani heen pularo kadi ne ko noon ko ɓurte waɗde tan ko njanngu pularo njewten mbo kaalnen mbo njiɗnen yimɓe ɓee kadi ɓe kaala kulle ɗemngal meeɗen ngal pular meeɗen noon janndi ɗo duuɓi yeeso ko arooji hay jooni en njii kadi hay radio ji ngannduɗaa international média ji ɗi ɗen kadi ɓe keɓɓoo kulle fulfulde nde ɓe mbaɗa ɗum broadcasting maɓɓe o kulle kibaruuji ko wayi noon fulfulde nde. So ndaari kadi ne hay google translation o fof a waawi heɓde fulfulde ɗum no ko mbiyamɓe tañiɓe ɓe yo ɓurtu.
Aboubacar Hassane, mi okkama lamndal sakkitoral ngal, holko woni eɓɓooje ma arooje?
Eeyi jooni bano mbiyanoɗaa jooni no min ngiɗi min ngaɗaa min ngiɗi min ngartira deftere nden into an app. So yimɓe ngaɗee access app from mobile phone
waɗa application
from mobile phone and it's easier yimɓe njanngay. Bono jooni woodi saggitorde Oumar Ba windi, woodi saggitorde fulfulde Adamawa saggitorde dictionnaire keena fulfulde. Woodi apps maaji yimɓe ɗon ndaara ɗen keɓta fulfulde. Woodi website boo yimɓe windi, amma to min keɓay min ngaɗi app, min ngaɗi taali ɗi ndeer app, deftere min mbindi fuu min ngaɗa ndeer app, yimɓe mbaawa njogoo ɗum ko walaa internet maa neɗɗo waawa ndaara jannga walla seenino ko dum winde der don.
A jarama Aboubacar Hassan, on jarama on fop mon bandirabe jabde mon tawede e de yewtere en etoto hebde hebgol jonde wonde kadi e halude fi fulfulde si Allah jabi e der jonte ma mbiyen e der lebbi aroji ko vewa fulfulde wondon e hedade. On fami o taskaram ko hertinanaado hala fulfulde ngitike famude certule ko woni e der halaka won woniri e der halaji goddi faransire haletende Paris no certi seda e den haletende Quebec ko wonon engelerende Amerik do no certi seda e den de Australie ko heddi kono non wono yawtiri be hobbe men be nanuden do ko matun halaka winde ka jangine sabo si en darti fota en wan fulfulde nde si jangama an walla ustude e sertuki mum joni jokkoden ko heddi e taskaramo.
Ngurdang fulbe
gurdam fulbe nawran en hande Burkina Faso ton walde e daraninde hala pular joddi ni biro mambi en suudu ardibe mum den walde no sincha ele jagoral kalfinangal toppitagol demde ngendije mambi en demde muina de Burkina Faso walde de non no anni gollude eboje ngam nawrude fulfulde yeso Abdul Karim Bahajo neldi en jantore mun gila Wagadougou la morde Burkina Faso
beleri kana wodi hay so bad na wodi
di halaji yi halaji Umaru Diko ardinaro gadin yeso walde su commission nationale fulfulde dum mon walde dal ni fulfulde le leedi Burkina Faso be ngadi dum mon etore golleji mabbe sudba ba holoken be tiagal holare de be jowa gadi de potri wala fay seda suni horejo walde den Umaru Diko
mi ngara no ngata fu ndondor mi jida balde de kawndure talkiam yami kokko batala mo darni do demgal fina tawa hadi leñu Burkina fu caggal dum min garta jonka min jodo min battita min dara dum min jey gollude fadema ngal daro li dubi nay garoji di
ko he wada ma sene etore de be jottini dum mon suudu baba warbe seedi dum mon golleji din be tiaboken fulfude na haale le nokkure cyallal goton tel filedi Burkina Faso wodi do donno ko wete im national yimama nokku battale laamo hawjibe dum mon demde finatawa leedi Burkina Faso e nyaagaade fasiline dum mon demde finatawa de ko heewi na hani wadeede fa handen falita dem ngan pulaako jepto sene docteur Issa Diallo annado sanen le daranaade pulaako leedi Burkina Faso
biro kessongol ummo darro tawe demde de do kewti hande do ta fulfulde tawe le tabo hande partuete numérique do wobbe no mbiya IA demde de fumbo do ke sanne ndelle fulfulde do lebi daro dobe ka puddi darade sabo Union Africaine to der balde de gonden de bindi kewde na jahare e fulfulde ndel Burkina do do birol ketongol na lebi daro hakkilana do sabo fulfulde wano eta koreji di to koreji di jiata barke fulfulde a barke fulfulde yi e hande ni kana tawe fulfulde na wado ko kaaje da wadde e telephone funa way wadde dum fulfulde
Amir Djibo kanko ardi wotiji ngadaadi fasube dum mon bilon keso gon o yitti sanen golleji di no njaari deno roko dum mon bilon gon ummo daro golla fajeeta dum mon demgan fulfulde
law no lube ha illo ni keba bi kaawndure yimbe sabay tiiro wada man ni neda hana jodaade donga suud ba fube ko
daranaade demde finatawa yo kabbu ko modo sanen ko koy horebe leedi Burkina Faso. Senior député Ousmane Diallo joko tatabo ko koy dum mon horejo député leedi Burkina Faso awiana ko heewi na golle fajeete dum mon demde finatawa kalte di leedi Burkina Faso
mission jinga dan yehe kaya yehe ziyare yehe fada yehe bobo no watta de yuaji di ande e hala jimen finatawa ailte na do tira dum
su commission nationale fulfulde dum mon walde darinine dum mon fulfulde golleji mabbe yo jeptude dum mon demgan finatawa pulaku tatigine leedi Burkina Faso alengen horejo waldeede den Umaru Diko naroko suudu baba pulako fudaro do tirabe dum mon legolleji din bilon keso jojinangon nyanden alalla nogay sappa burdu dum mon lewru octobre hitanu ginaaji dide nogay nay nabe jogi dubi nay fabe jepta dum mon hala finatawa fulfulde tatigine leedi Burkina Faso Karimbaajo viwa fulfulde Wagadougou Burkina Faso
ajarama Karim Bahajo Joni en lumban keral gol yahen mali don kadi walde tabital pulaku subike hore jomum dum aduno satende hikka seda kono gasi malinabe ngandi ko hombo ardoto tabital pulaku lestindi fi dubi nay aroji di Moktar Bari yawtan fimun
fedde pulaako andirteene tabital pulaako na tiigino kawrital mangal ase sappo e jeena yaade noogay octobre lewru tuubaako le bamako balde didi rendinde e miijaade no pulaako watta de yalta e tiidalla mo woni hannden ɗo seyku diallo kam wonaano le fedde sukaaɓe fulɓe
walde no darnaane ko wona hannde walde dariinde ana ɓuuri duuɓi cafantati hannde hannde duuɓi mayre cafantati e tati ko tabital pulaako waɗi donc e ley ɗinno duuɓi capantati e tati wona waajibi tawe tiiɗallaji goodude hannde ɗi ana woodi par ce que iwre duuɓi sappo warde hannde kayre anndi ko woodi e ley mali ko wona ko wooduno keeŋe donc tabital pulaako mali en jii wakkati fuu mo tiiɗalla o ɓuri heewde naaso won immiiɓe faa bonna innde ndiɗo leydi no laamu leydi ndi en jii tabital pulaako holli position muɗum hettande laamu leydi ndi
congrès o kadi ina jokki e suɓaade hoorejo keso maître Hassane Bari e Seku Bari kamɓe jaadi votiiji ko sakiti Seku Bari kam waɗa hoorejo tabital pulaako duuɓi nayi ngarooji ɗi en kettino Seku Bari
mawnan gorko minen waɗde élection o mawna o jaahiiɗo noɓe wiyete o perday sabi miñi ko gañi so Allah jaɓii du mi gollida e makko so Allah jaɓii du bureau momin waɗata o mi yoppata fii gooto caggal eyi min fuɗɗiran yimɓe men fulɓeɓe nanta fulfulde ɓe ɗum woni ɓeɗe heewi men mi haala yimɓe seeɗa fulɓe gabiro kano wonno ɗo mais fulɓe baniko fulɓe ganadugu fulɓe haaso fulɓe wasulu noɓe wiyete pullo fuu ɗo woni mina anndi ɗiɗa fof kondala en pullo fuu ɗo woni nano fulfulɓe nanta fof min ndaran no neɗɗo mum tawire le ɗe bureau so ɗum ɓettike so Allah jaɓi artiste en ɓe min ndaran artiste wawɗo waɗde artiste en représenté journaliste wawɗo journaliste en représenté
suɓgol hoorejo keso waddana fooɗonorgol hakkunde filotoɓe no ardo fedde pulaako ngo Ibrahima Bokum kam hoorejo fedde tawetene e tabital pulaako ina haalana en caɗele ɗe hoorejo tabital pulaako hani darnade
ɓe kaani tawede ɓe jokki to kongel maɓɓe dow golluɓe fa inde nde heddo e darja muɗum heddo dow mali mais ko wondi wande hannde ko ɗum wona ko hokkaten image lobbo enen maliyengaɓe jogiɓe fedde ɗo festivité waɗi hannde fuu mali indirte enen goniɓe ɓe gondi ñingude ɗo a ñimbatne ko moƴƴi kanɗa ñimgude mais ɓe ñimmataɓe jaati joomumen gonde laƴƴude hono ñaata ɗon ana tanñi donc mbiɗen jiiɗi garowo o mo ƴeewa ɗum wattanno hakkille sanne
tabital pulaako ko fedde mbawde le aduna nder leydi mali burkina sénégal mauritanie guinée niger cameroun nigeria e leyɗe kewɗe hoorejo mayri nder duniyaaru wiyete laamiɗo sanusi mo leydi nigeria Moktar Bari e inde VOA fulfulde bamako
a jarama Moktar Bari golle ma feewi heɗiyankoɓe tedduɓe jofi timmi yewtere men dande fulɓe hande kono ko adi en sertude mi naɓana en ngol gimol ngol baba mal waɗi ɗum ko yala makko o wi en aladu jam mal e dande leñol komi woni ceerno mo Dumba yottinanɗo on taskaram o immorde Washington mi weltanike walluɓe lan yottingol nde yontere ɗo mi jarni Abdourahmane Dia Michel Joseph e Dan Brody ko kamɓe ballitiɗan yottingol o taskaram hannde mi jarni nultodiraɓe VOA fulfulde fof yacce kame jajerendo amen Facebook e WhatsApp jiiton hen lowɗi amen hiɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaaɓi miɗo yalani on jaam nokku kala ka wonɗon e adunaru on jarama